mdogo nani mwenye njaro za mta anapiga mboka inavyofaa. Good girl in love with the bad boy, najua kukupenda sio easy.
Nani kamata kisi kona mashtaka nashu nani masaka mashallah mbrasa vime chongo na una mashaka kimwa kiongeza mafeta zungisha mabitha mtoto malifine bro na wine kona pressure pressure nona time to vibe ni kunyeshe
pressure.